Pambana sana tusiliwe. Hizi habari sifiki popote, mana najua kuna lolote. Unisame mama Dangote, tata wa Kenyea mkono sekate. Kuna mwingine sio kama vile mina benda. Wanadamu wanauliza tu, staki, staki, staki kuongea me. Staki, staki, mtasema napenda kutre. Staki, staki,
Taki,
taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki,
I'm gonna make you mine.